to the tan. More fire and you go high to the sun. High to the sun.
Shika chapa shika mtoto dine bablas.
Majina noma tu kwenye IG. Azifanani tu kwenye ID. Wanajifanya gatuma VIP. Na mtaani ni ma IDP. Kwa hii game maze mina watisha am. Hili nyengine ya kuoba baisha man.
Click DJs.
Chini wale 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 wabaya.
No 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 no. Basi mwambie tuni yeye.
Wabebe tena.
No 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 no. Basi mwambie tuni yeye. Love cha cha cha. Oh na na na. Oh na na na. Some rubber dubby now in life once again. Oh na na na. Oh na na na. Na mimi, hakuna tu wengine ni sisi wabili. Kwangu ni wakanda na siyo wapili. Hiyo ndiyo form kwani ikoni. Said that she love a boy and nobody come there. Truly she deserve when we call her my dear. When you're ready for your lifetime, take it right there. Me day I feel baby anytime, anywhere. Mi mi na ye, mi 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 na ye. Mi mi na ye, mi 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 na ye, yeah. She tell me nothing could I break our love. Never boy nowhere.
Your soul, take you to a place you never been before.
Africa to Naikamia to most most bana. I'm Kenyan, so you know I'm a matter.
DJ RJ. Yeah. The hits keep coming, coming, coming.
Click Entertainment.
It's touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa to Nigeria to most most banner. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
Easy.
Unaishi aje vi basic, nika kesho iko promise. Takuna era sitesi, napenda album ya Chronix. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa, usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Waiva kidai shopping, twende overseas. Mekam na gari kubwa, let me show my kids. Nazirika juu ya meza wone emblem jadinya. Shinski ndio stima, wacha Kenjen nani.
Keep talking, keep talking, keep talking, keep.
Kuna era sitesi, napenda album ya Isa. Kama patonge kwanza, nani atatupe mkwanja tunu. Hakuna kitu ya frijo, ikatae kanya tunu. Style menda shule, tuko high kama shule. Najua hapo uliposha, hapa tuni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka, amka na asante. Fry ele ukonaye, wacha kucha kucha bear. Ule na mingi ndo naongezewa juu yake. Gumto lise manga eti mini don't care.
Keep talking, keep talking, yeah. Keep talking, keep talking.
Tuwe pamoja, baby. Na sisi waga pamoja. T
Kali umundan, baby. Mimi shabiki na kukubali, ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani. I like your style, I like your swag, baby. Uwe ndo dem kali umundan, baby. Mimi shabiki na kukubali. kukubali ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani.
www.djrj.com or follow on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at DJRJ.
Hey, baby, what you do? Say you come to you. And I can't see mob, and I give to you. Come in, you can't stay. Me, I'm going to my dad too. And I can't say, when they come to me.
Baby, I'm going to you. Leo mina
edan
kusaka hizi hela hizi hela hakuna kuteseka
kuteseka come and want my me baby I'm begging you begging on my knees you don't have to go you don't have to leave cause baby I got you baby you got me. Murdered
put me in a yeah. Like you need to your gun, you can't get a sponsor. My God, what I can do to me and you check you, kiddos. Natalie Landin, Mango, Anna Conga. Hey, you tune in the Niki Saka. See you, go pick it for now.
We'll be okay.
DJ RJ.
Slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah. Mama ni take, ni take nye ni take. Una security, baka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate. Mwenza kuchini nifanyi kama trolley shake.
Ebwana mkuna jili memkuta pele. Selina kucheze ana nywele.
Sina pressure kani for me na kuwa mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya mother karua. Kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono fati tuma demwa kishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao eneza shika metura. Chorea sambu netengenezo na nyama ya chura. Ay.
Okay. Ooh,
She makes a lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool, that I'm going out with a girl like you. When you see my mambo, you know that too. We see when I worry, they know I got you.
You know you are running with a champion, but one with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya.
Paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind.
Unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level za deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni dead ni jenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery ya utaona ma mistakes.
Inaitwa surgery.
Unaweza acha ku complain.
Acha ku complain.
So danganya side any main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind.
So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years.
Style zangu ni medley. Joshua ngam deadly. Marapo naona movie. Nashua kwanga jetly. Singa mani MC. Zangu zina message zawa zina ziko empty. Joshua gamzi.
Here I go. Kyo za flow. Misho mezi kuna tebe, but at least kuna dongo. Mazote watanika kunindis. Sita bona mbye nani amekupea this many hits. Sina row, row, row.
Dance for me, babe. Just dance for me, babe. Dance for me, babe. Just dance for me, babe.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikula kula. Vibes tunakupa kwa unapenda jenga hustle. Lines tu sinakujo utasarenda mako. Ni like tu ataka ni make out moja mbaya hapo. Hii night iko true hadi kesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua sote night be.
Can I be free? What? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life.
Ladies, control yourself now, cause the, well, the youngest mix master is taking over.
Drinks na my yanks, yanks na my yanks, wake up.
na my yanks, drinks na my yanks, we come on to. Sit up on a drinks na my dem, drinks na my dem, we come on. Sit up on a drinks na my dem, drinks na my dem, we come on to.
Sinifurahide, na kuna daigen. Kasindano kame jame, karoro kame piga mukorogo. Mafisi wako chrome, mbogile gimbo nyoste. Nika juja, juvile kakotika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makala kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Kide, kide, leo ni na mide.
Kings na my yanks, kings na my yanks, we come. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come on too. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we come on. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we come on.
Anapenda vile na swaga. Mimsa panapenda vile na kata. Mr. Prof na bado ana data ati mimi ni sumu wake namba na mu numere tena nataka tu nikuwe tu anapenda kuniita bu abomination tabu ajui after appetite najitoa tu so sing for me mami acha gang give it to me mami so sing for me mami put it on me face then give it to me mami
Sing for me daddy, put it in my face, then you say my name daddy. Win for me daddy, but in this race don't run fast daddy.
Asante mama, asante mama, go mommy.
Asante baba, yeah asante baba, nikune na hapa.
Asante mama, asante mama, go mommy.
Asante baba, yeah asante
baba. The way she whining, yeah. She make the club go lit, confused them. She confused them. The way she whine it, ah oh, yeah. He made my mind go flat, confused them. Go confused them. Girl, them running bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. When I get high, say confused them. So confused them. Girl, them running bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. Una what is a girl you confused them. You confused them. They wanna come to you when you take it down low, and some they attempted to touch it. I like the way you wind it up. Pretty little girl, give me time, I'ma set you big party. After ya we go down low. What up, Arrow boy say bring some girls. Me got a girl and she needs some love, and she's a sexy mama. Oh Lord, the way she wind it, ah yeah. She make the club go lit, confused them. She confused them. The way she whine it, ah yeah. He made my mind go flat, confused. Go confused. Girl, them money bubble up, bubble up, bubble up, bubble up. When they get high, say confused. So confused.
Girl, them money bubble up, bubble up, bubble up. It's a good thing from a good girl.
Una what is a girl? You confused.
Thinking of you. Now you see come a little when he got you. I play hard to get, I'm sorry about it. But I guess you know what it. Open with my honey. Dilini yota come no my hurry. Kuti yona kupenda sina hali. I'm deep in love.
Uh-huh.
It's a good thing from a good girl. A shine, shine. It's a good thing for thinking of you. Now you see come a little when it got you. I play hard to get, I'm sorry about it. But I guess you are kinda worth it. Open with my honey. Dilini yuta come no my hurry. Kuti yona kupenda sina hali. I'm deep in love. Ulisema unanipenda na mimi nakupenda pia. Ukasema unanitali na mimi nakutali pia. Ulisema unanipenda na mimi nakupenda pia. Settle down. You wanna be my hubby, abby, baby, mom. Yote na gubali sitapingana. Your wish, my command, when I want go massa. Tell me what you want, I'ma give you one touch. Come, baby, come, I'ma give it too much. Tell me what you want, I'ma give you one touch. Come, baby, come, I'ma give it too much. Ulise muna nipenda na mina kupenda pia. Ukase muna nitali na mina kutali pia.
Mwanzo unavopinda mugongo ma na pita pita za mkato. Mwisho nikishika na piga ma.
And I've been waiting for this chance to let you know you're the one. And I will never, never,
never let you go, baby, no. And I've been waiting for this chance to let you know, you're the one. And I've been waiting for this chance. And I've been waiting for this chance to let you know, you're the one. And
oh, I will never.
What an ashanti.
Moto ya rudisha, burudisha kwanza.
DJ RJ.
Unuchokozi kwa macho, mwanzo unavopinda mugongo ma. Napita pita za mkato, mwisho nikishika na piga ma.
And I've been waiting for this chance to let you know, you're the one. And I will never, never, never let you go, baby, no.
Hey, unavo sengere sema, pika nintadema. Washa tonchi kibatai, zima sao cinema. Weka chingu jema, brakadabra mbushingoni. Hey, unavo kaunta, mimi nafunga. Unavo zibaja mumi, unani maliza. Sweet kama fanta, utamkolea. Shunga kama banda, niwege mbolea.
My baby, let me love you, love you. Nikupe penzi langu, langu.
Basi njoo na mi,
sawa.
Twende chumbani,
hey.
Na borol mami,
sawa.
Kwanza cha ukuta,
hey.
Basi njoo na mi,
sawa.
Twende chumbani,
hey.
Na borol mami,
sawa.
Kenyan boy,
it's going down.
Massa Wood,
hey,
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 I would.
Calligraph Jones.
Kenyan boy.
It's going down.
Yani toto kiboko.
DJ RJ.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakuumba. Unateketea viloko ligo ligo kukate. Sijui kauna kopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najisye na voli gidi ligidi. Kana komba nefanya kana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sayi ni tibi tibi tibi.
Toto kiboko. Kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama yani kiki. Sijamuona kama yani kiki. Sijamuona kama yani kiboko. Sijamuona kama yani kiboko. Itadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na dai. Ananipa mima wenge.
Yendo shure.
Toto laki nai robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwane sobari. Hakinipa sika time inakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima pakalifashi. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Toto high class, nene singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nene singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Uyu toto kiboko, kiboko. Yani kiboko.
This is DJ RJ.
Basu wana mitamba bila kuyumba. Tingisha hiyo duda. Yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl, who the killer man flow. Takunya bunda mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Shtuwa joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtuwa joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time.
Banjuka tu.
Nasema tena banjuka tu. Bila kujali
banjuka tu.
Ushida banjuka tu.
Banjuka tu.
Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Saa ushida banjuka tu. Yeah, yeah. Squeezy mambo ya mekuwa ya kifo. Mnatafuta pens badala kusaka do. Watoto wa kiume kuwa mama milo. Tunasaka mila ana kabla kudanja oh. Mnatafuta mabebe. Ile mradi tu wa bebebe. Mnaswaga za kisede. Mekalia tu mama kedede. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takuja bunda mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Shtuwa joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Shtuwa joti one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Asif banjuka tu. Nasema tena pena 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 bila kujali banjuka tu. Sau sau banjuka tu. Asip banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sau shida banjuka tu. Yeah yeah. Banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. Bila kujali banjuka tu. Sau shida banjuka tu. Yeah yeah yeah. Banjuka tu. Nasema tena banjuka tu. If you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takuja bunda mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Shtuwa joti one time.
kuone
umenitanga mshana
swaga zako na mapozi unakatusta oh hey unatoka mtanganyiwe niseme nawe lugha gani hapa Afrika ndo nyumbani sema uletewe kinywaji gani yeah I'm not a stranger take it easy oh yeah misbehave and give me your faith my darling jungle love let me give you jungle love touch me your love let me give you jungle love jungle love let me give you jungle love touch me your love let me give you jungle love ay 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 let me give you some love let me give you jungle love ay 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 let me give you some love let me give you jungle love so bright like a diamond your body Kim Kardashian I swear when I give you jungle love you won't touch anymore them call me your boy tonight you can call me Mr. Loverman sinanga shida mimi kutu wananita Mr. Chairman sikida dodoma kwenye rinda la Cinderella baby kwangala nyo let me give you jungle love yeah 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 jungle love let me give you jungle love touch me your love let me give you jungle love jungle love let me give you jungle love touch me your love let me give you jungle love them call me yellow boy
daddy and you are
Look at me, baby girl Umebeba hadi zile nataka Unanipa feeling girl And you know I want you to wait Look at me, baby girl Umebeba hadi zile nataka Look at me, baby girl Umebeba hadi zile nataka Look at me, baby girl Umebeba hadi zile nataka Unanipa feeling girl And you know I want ya The way that you carry your body Unaleta shida mbaka na bandari The way that you bend on Ina nitatiza mbaka na kuja kwenye uko Baby girl, umeni mada Basi tuende ni kupe chukikesha Baby girl, piga kinanda Punguza sauti wasi tusikize Acha ni kupeleke kwa morio Hapa siko free hini korido Zioni ya pakeja hini ngolijo Ita ubu niko holipop Acha ni kupeleke kwa morio Hapa siko free hini korido Zioni ya pakeja hini ngolijo Ita ubu niko holipop Koroga, mimi niko nyuma na koroga
Niko nyuma na koroga
Koroga,
yeah
Niko nyuma na koroga
Uga miss spilling my story
Uga miss spilling my story
Mami uko fine don't worry
Mami uko fine don't worry
Monkey and bebe
Compact records
It's your favorite boy, cash kick on the top Uga miss spilling my story Mami uko fine don't worry
Mami uko fine don't worry
Hakuna noma kuna ngori Usi jam sana ushike mori Looking fly like a butterfly Matawiana pepe ruka Kila fizi ya nataka kukukuta You're so beautiful, my girl Lakini unanchanganya, baby Una machali wengi, friendly Siku cheki kila weekend I gotta feel some jealousy Mina kupenda, baby, daily I gotta kiss you, baby, daily Lazima nika show my baby I'm so jealous, ooh, girl Buga miss, baby, my story Mami, you go find, don't worry Mini walk, 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 mini wal
wameanza vinomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Ataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabune
yoga biyoga matokora.
Anasa piti kibans vle na nibamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Pandama toto andama nishe mpaka kwenye ba. Nkona kakitu na niwasha ni kaminita. Onaza pass ni six zoe shi agaka. Kiliza mapei mara moja kama better plan. Better than that one better than the red sun. Lopa kwenye biti nani tamu kama kandiba. Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Ni mtamu kama kandiba. Neza filamba na niko neza makandiba. Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Ni mtamu kama kandiba. Neza filamba na niko neza makandiba. Baby uko. Nasema, fasi meanza finomana. Wakileta bifi na baki baki baka. Ataka, wanatupa butwa butwa bolova. Min kona kabunde
yoga biyo 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 biyo.
Anasa, piti kibans vle na nibamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Pandama, toto andama nishe mpaka kwenye ba. Niko na kakitu na niwasha ni kaminita. Onaza, fasi ni six zoe shi agaka. Kiliza mapei mara moja kama better plan. Better than that one, better than the red sun. Lopa kwenye biti nani tamu kama kandiba. Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Neza filamba na niko neza makandiba. Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Tamu kama kandiba. Neza filamba na niko neza
makandiba. Sexy girl. Be my love.
Bolamo. Bolamo. Bolamo.
Sexy girl.
Hola ba senga mayo yo deila aba go jordan na Cinderella young ana shine kama gold and silver ana nipunguza ma pressure pressure young ana bogleta she ya modern diva no son que na llego sesa sesa yeah oga mine oga 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 mine oga mine ponia zita le mine oga mine oga 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 mine oga mine ponia zita le
akula kesi oh wewe wangu kuoneshe mapenzi. Hakuna kesi. Oh, wewe wangu kuoneshe mapenzi. Oh, yeah.
Wakiniona nawe wana go down low.
Down low.
Down low. Down low. Wakiniona nawe wana go down low.
Down low.
Down low.
Down low.
Wakiniona nawe wote wana come slow.
Come slow.
Come slow.
Come slow.
Come slow. Wakiniona nawe wote wana come slow.
Come slow.
Come slow.
Come slow. Come slow.
Nadia, hello baby. La nilikose nilimanisha. Hello Freddy, how are you baby? Oh, una acha nafsi na kwita. Nisipo janja ruka nitapito. Unanipandisha pressure mchana kutua. No friends on Nadia, hello baby. Oops, ala nilikose. Hello Freddy, how are you baby? Oh, una acha nafsi na kwita. Nisipo janja ruka nitapito. Unanipandisha pressure mchana kutua.
Kila siku wewe
mule mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize.
Baby oh, baby oh, baby oh.
Uniitapo sister yanikwaza. Eti shikilia uzito yaumiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu fediwe.
Yule yule mimi na siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule yule mimi na yule. Yule yule mimi na yule.
Tamani yako, uzuri wako, na ujua mwenyewe. Siku wachi pengine uniache wewe. Mwani unanipend, peki yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi, pengine uniachewe. Ina chiko we chiko langu kama mboni ya macho yangu. Takulinda mpenzi wangu,
weni jiko we jiko langu kama boni ya macho yangu nitakulinda mpenzi wangu achana nao achana nao achana nao hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya achana nao achana nao achana nao hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya
Baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business.
Be a selfie.
Baby, na my lover.
Be a selfie.
Number one lover.
Be a selfie.
Baby, na my lover.
Be a selfie.
Number one lover.
Maisha ni moja. Unasema uko saa wacha ni hakikishe Young wild and free kijana na PD Usijinime cha ufozi GGNC Leo ni leo, jiachilie Jipigie kifu, jiaminie Chukua selfie mtu wangu wetesa Kwanzi angoli ya juu Ina una una
Fast life, you're one touch away My type of night, you're my type of lady Fast life, we vibe like we ready Act like you're mine, act like we're
Tunenda from team titi all along Nime notice your form, miko fiti tumebond Sa tunengia zone, utushiki isha go down For DM lo perform, da umemi
Be a selfie,
mimi na my lover
Be a selfie,
number one lover
Be a selfie
DJ RJ.
My baby look, my sweetie chocolate. Samba loketo kinitega nyanguke. Naombo niyokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Oh my baby on a replay. You my baby some dancing shoes. You my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh yeah, ready your love. DJ cheza ready your love. Oh yeah.
Tazama ni tabani Rangi ya joy mudengi Utadhani samabani Tabasamu kamtoto beti kialo wakismile oh, Nitadanganya kisema sija kutamani yeah, yeah. Arama shahuzi kauda Kiuno chake fera Sigo mzito sana Mina chino kantotula Ana mashauzi kabuda Kiuno chake fera Tigo mzito sana Mina shindwa katotua eh. Oh, you got me in love, love Baby You got me in love, love Baby Oh, I'm so in love, love Baby Oh, you got me in love, love Baby Oh, Kenyan girl Oh, yeah You my number one girl Oh yeah yeah Oh Kenyan girl Oh yeah You my number one girl Mtana tibu kama magi First lady Pole kama lundi
Ndea lele kangeta haere Who dat Yo ni kaere Kumamero na rap na misare So you better get ready Ndea lele kangeta haere
DJ RJ.
Yeah. This is coffee my shit. Yeah. They are lele can get a hire. Who that, Yoni Kaire. Kumamero na rap na mistare. So you better get ready. The masete so broke at the yard in a wrong chain flow. Kamatete kumamero mwaka nande na mistari na yataro baka tikira mwaka dame Cause I'm dope and I know fast The land that I'm on fast And the mbeziete slow can zero ba Njugu toroze ka zero ba Mamita mamita te zero ba Manoti manoti te zero ba Yeah, this is coffee but shit Mumero mwaita you know that Karani machete I kill that Wakini checking over days wako like Keke, 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 hey, wako like keke Baugere to te umba, tongera maromba. Baugere to te umba, tongera maromba. Cause we never giving up, never. One for the mic, forever. Mumero mwaita, you know that. Karani machete, I kill that. Wakini checking over days, wako like keke, keke, keke. Hey, wako like 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 keke.
Maraka pinda kuso hini ugonjo kankiwa Sometime yudhani hata nililandiwa Vitu mina speed tough unmaniwa Na hina inailit manikiwa Nasikiza wakibonga batago langazi Imsezo ni rahisi kama ABC Ama 1, 2, 3, ama Doremi Ama you and me mbaka kileleni hey, Umenipa kinda kosaje kuingia kwako hey, Umeriba ya watch la kosaje time yako Wenika tell na kosaje vibe yako Na vile nimekunyoa basi mindo baba yako
Na ipiga nikaime nikosea Hula ifinya nangangara kutosea Nika piega amu
na ipima, pima, pima.
Chapa kipo, chapa kipo, po chapa kipo, chapa kipo, po chapa kipo, chapa kipo, po ngoma ya kukesha sio ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo, po chapa kipo, chapa kipo, po chapa kipo, chapa kipo, po ngoma ya kukesha sio ngoma ya kitoto.
Got this in this bitch, got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine, fine. If you ask me, every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face, feed me the ding dong. Hey yo, T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. But I know that. Let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. Then come, let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. Chapa kipo, chapa kipo, po chapa kipo, chapa kipo, po chapa kipo, chapa kipo, po ngoma ya kukesha sio ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, 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 chapa
kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, chapa kipo, Zako my Insta, nikituma kadiema, zangu napita, asema zako my WhatsApp. Zako my Insta, nikisukuma kadiema, zangu napita. I lose my composure. Kajela sika naanza kunijota. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roll. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. When I'm with you now you're busy on your phone. When I'm with you now you're busy on your phone. Zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikituma kadiema, zangu napita. Asema zako my WhatsApp, Zako my Insta, nikisukuma kadiema, zangu napita.
From China, mm-hmm. Nikacha kini mjuwe jina,
jina.
Insheng we call them chinku.
True.
Wale wase wa kung fu. The pastor's name Ayengwa.
Yengwa.
Liku brother to Don Yen.
Don Yen.
Next door neighbor to Bolo Yen.
Bolo Yen.
So kama ni vita ni makweng heng. From China,
mm-hmm.
Nikacha kini mjuwe jina,
jina.
Insheng we call them chinku.
True.
Wale wase wa kung fu. The pastor's name Ayengwa.
Yengwa.
Liku brother to Don Yen.
Don Yen.
Next door neighbor to Bolo Yen.
Bolo Yen.
So kama ni vita ni makweng heng.
Power.
But them say we don't take kung fu techniques without Jesus. Kung she say wow. Goja, watch and translate. Without Jesus they're dead man walking.
Awa. Awa.
Wana wata pesa uyu. Everything.
Even the China no, bingu niya kuna kumfu.
kazi ni kuimba na kusifu. Hakuna degree but Jesus are the teacher shifu. So kama ni dambi tunakashifu. Demi na haribo till recess them going now, yeah. They don't know Jesus and Jesus are the weird. Wamepotea kwa giza, hakuna mwangaza. Wezi bila Jesus, but anyway, I'm just a messenger. Power, God I'm a manager. Akisema na tenda, akipanga na fuata. I'm just a vessel. Awa, awa. Wana, wata, pesa, uyu. Uyu. Ajui mali, kibani timwe. Uyu. Ame, tupa, mbao. Awa, awa.
If you deny me kirasi, that's not a mambo. Not a jambo, da hita leta diambo.
Big him up, no need no hype like. I hit my loan enough to make me feel nice.
Yeah, I got a jambo, gotta say jambo. VP mambo, si rambo kanambo, rabu kamambo. If you deny me kirasi, that's not a mambo. Not a jambo, da hita leta diambo.
Big him up, no need no hype like. I hit my loan enough to make me feel nice. Me no need no visa for this your flight. Brighten up my heart like a street light. Me no need no fame, me no need no money. I'm already on my way.
Let me tell you one secret. You don't need a Lambo kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a degree kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a Lambo kukwena heaven. Let me tell you one secret. You don't need a degree kukwena heaven.
You need to praise it up for me say low. Let me know what I'm alone you need say low. Season for believing I him say low. In my everything my wine will it pass say low. Your shoulder like a union bravers. You know vain, you know worship papers. Broke off your back, do that one you see the savior.
If the linger you, don't worry. Every little thing's gonna be shwari. Take a little time, praise him. Doesn't matter many times, praise him. You know you're blessed, boss a move. Willy, 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 boss a move.
Hold up your hands if you feel like. And bust a dance if you feel like. And talk to somebody if you feel like. And happy your seconds if you feel like. And
let me tell you one security. You don't need a Lambo kukwena heaven. Let me tell you one security. You don't need a degree kukwena heaven. Let me tell you one security. You don't need a Lambo kukwena heaven. Let me tell you one security. You don't need, you don't need, you don't need.
Inama, Chudama, Wimwana, Mini Shadata, Mikasa, Sukasa, Dibajembe,
DJ RJ.
Baby, I'm do the sasa. Hebu, hebu inama, inama. Niki kwana baby inama, inama, inama. Niki kwana baby inama, inama.
Bong bong, yo, bong bong. Bang bang, girl can you bang? Below na ni take you na die mujulu bang. Tunachapa na sito hadi kwa bed. Sika maraka leo ni deng deng deng. Bang bang, geuka ni kubang. Bilo na ni check you na dai mujulu bang. Bang bang, geuka ni kubang. Bilo na ni check you na dai mujulu bang. Bang bang, geuka ni kubang. Bilo na ni check you na dai mujulu bang. Bang bang,
geuka ni kubang. Vile unanicheki unadai mujulu bang. Tunachapa na sito hadi kwa bed. Sika maraka leo ni dang 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 dang. Napiga hesabu vile uko fine. Chora namba 7 chora 69. Apendi Nairobi hakuna miti. Anataka wet climate imenti.
Wind that thing. Girl move, girl bend that thing. Girl so fine when you move that kick. Girl so thick like chocolate milkshake. Girl them shake, bend it over. Ride my thing like a Range Rover. Scream my name over and over. In and out and under the cover. Me and Mr. Lover like boom.
Inam, inam. Niki kwana baby inam. Inam, inam. Niki kwana baby inam.
Najulikana kuinamisha nanga. Size inahitaji msaidizi kwa mkaka. Type hata kapi naweza kubalance. Kichapwa kanaenda kidogo na bounce back. Tuna baki bila words, blue ticks. The more the merrier, so invite your roommates. Tutajua aje dude ni rudest. Kana simama kwanza ukifunga shule.
Aye no more sanione. Tena we ni feno, yeah. Too far for a run things. Girls wanna get my something. Niko busy. Sina sina time for the freaking, yeah. In it easy. Niko chop ni na lala frizzy baby. Ah, got it for real though.
True.
Niki shine on the billboard. Got a couple friends I could kill for you. Talking to the young king. Please be careful. When you come I see a fool. Mini kama kurudumu pale kwenye njia tu. Wengi wamefia tu. Wengine wakikuja wanabaki wamefia tu. Babe mina die for. Hips I could die for. Baby do that. Niku pepe I'm do that, yeah. Baby do that. Niku pepe I'm do that. Sasa hebu, hebu inama. Inama. Niki kwana baby inama.